Chuma
Country.
Chuma ndakaze.
Baby yo no nuze kubifata phone so ishori iri hafi irakora showing tsange ngafungiye zone urabizi ko na myaka ijana uzamara kwisuka ibitsa amadara ibi nibyitwa gusara kututse imbere ugifite amagara mubwiye ko nta gikweneganya atangiye kwifusha nsaba nimero akeka ko mfite dinero kandi ntagazi ko ndengenge dinero Muhate bibero nengarama yero One time, two time, angwira mogero Papa drip, muhindero Muhungu ni kebo sifeho Urakaza neza mukarwa kabi hai Karibu dore nimi una jansu yeah. Wanzonzi Zanzonzi Kwanzonzi Janzonzi Wanzonzi Zanzonzi
Watoto muko poa Watoto muko sawa Amasoni yibiki bajama Uwego kwa hashise visa mutama Tabu tekereza Pore pore kimya kimya mwese shengere Eha matako matako Shira mumutuzo wibagiri bibazo My God Pussy 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 muri boati Mami nata denga mkuri stage Ha harahi ha harahi Xinya moto yi hamagare mbega tuli hehe Njaga njaga lanyo kuseka Wahudeo na wakuba babe bange Pesa, pesa, pesa Ubikoru, ubikoru, ubigoye, bukora bagoro, ubukinga, chewe, ndakazi
Urakaza neza mukarwa kabi hai Karibu dore nimi runga katsu, yeah
Wanzonzi Zanzonzi Kwanzonzi Janzonzi Wanzonzi Zanzonzi
Chuma
Gwe Oh, L, G, Oleg